Natal sappo e jeego. Daniel sura tati ayare sappo e tati fa chapan tati. But nasal ndari ndi sorda sibe ben patti warbe ben li sudi yite. Yite ngena wuli sanne. Ndebe omti dambugal fa be ngatta yimbe ben leiton. Ngulefi wurti wali sorda sibe ben. Amma Hanania e Misael e Ajaria. Ɓe ndari ley yite toon ɓe kaaldi ɓe mbi ɓe mbarmay fay seeɗa kananke ndari ley yite toon o yi worɓe nayo faɗɗaɓe ley yite toon Allah nelino maleeka hakkunde hooliɓe ɓen faa reena ɓe ndelle Butnasar noddi ɓe mburto ley yite toon tawi ɓe mbulay fes ɓe curkaaka ko ɓe mbulay ɗum na hayni kananke on sanne o wi'i Allah maɓɓe wo bawɗo sanne na ɓuri ko woni ley adunaaru fuu mango o yamiri yimɓe babila ɓe teddina Allah Israila jomiraɗo adunaaru fuu Daniel e yigiraɓe muɗum na jiɗi Allah e ɓerɗe muɓɓen fuu ɓe cegili torrede sabu ɓe koleke Allah ɓe paami Allah tan woni burɗo wo gongajo ɓe paami Allah tan wawi ko yiɗi fuu ɓe cuusi hoolade Allah hakkunde baasi maɓɓe sabu ɓe teññori haala Allah fuu wo gonga podoje muɗum jottoto to hooliɓe e to hoyfimɓe fuu ndelle ɓe jaɓa yoppude hoolare maɓɓe faysi ɓe maaya